sabula lu sampod ay man ampod yamadala to skate mina ngod izinga mashishi mane lord siphela malanga nike sibone then silive man someone skin I'm told iningi beli ngangbon sabula lu sampod ay man ampod yamadala to skate mina ngod izinga mashishi mane lord siphela malanga sebenza kakhulu kodwa manje ngathi angiholi isitori pikipiki angiholi sobalana nganebika ngithi anihloni ishintsha athi kimi angiholi nijabulisa indaba afana benza namayakaya yena ethi shize ekata dlala ngamagama omrabara sebenza kakhulu kodwa manje ngathi angiholi isitori pikipiki angiholi sobalana nganebika ngithi anihloni ishintsha athi kimi angiholi nijabulisa indaba afana benza namayakaya
Escape, when I'm gone, is it my shishi, my new lord, it's a pain of my life.